on a sunlit Monday afternoon. Amid the rhythmic clinking of chisels and laughter among friends, Joseph Monique stands at his worksite, expertly shaping his fifth stone of the day. His journey to this moment is nothing short of extraordinary.
Vile nilizaliwa sikuwahi kuvalishwa kiatu hata moja. Primary yote nilisoma bila viatu.
This is the story of Joseph Monique, a man who transformed the impossible into reality. We meet Joseph at his work site in Thika Phase 10, Kiambu County, where he works as a stonemason. Joseph Monique was not born with a disability. His life took a drastic turn when his mother took him for a routine vaccination at a mission hospital in Kilimambogo.
Nikiwa mtoto, kuna zile chanjo watu mpeleka. Hiyo ni miaka ya kitambo kidogo. Wakati, mama usema wakati nilipotoka huko, nilipoenda nikandungwa ndiyo niligonjeka kutoka hapo. Na sikuweza sasa kusimama tena, hata kidogo.
He could, however, not recall the vaccine as he was very young, and it's a conversation he never had with his mother. He lost the ability to move his leg, a tragedy that would change his life forever.
Mtu kuanza kuitwa mtu kabla hajaitwa hiyo kitu kingine. Kisikia watu watakuangalia tu curious na nini shida gani uko nayo, lakini kwanza ujikubali wewe mwenyewe.
Joseph, coming from a poor family, did not receive any further medical attention. His childhood was challenging due to his disability, which forced him to change schools frequently.
Wacha niseme, mtu upitia mambo mengi, haswa zile challenges mtu kutana na mtu kama mimi, ni wakati unaenda kutafuta kazi, hauna chakula, hauna nini.
The poverty in his family shattered this dream, leaving him heartbroken. He stood no chance of pursuing his dream.
Wakati nilipoona sitapelekwa secondary, mimi nilitoka tu nyumbani na nikaenda, hata wazazi wangu hawakujua kwenye nimeenda. Nitoka ni wakanitafuta kwa muda, lakini nilikuja huku Thika. Nipanda matatu, nikakuja Thika.
Finding a job was nearly impossible for a young man with a disability.
Nikakuja huku, nikakaa, kuuliza kazi kwa mjengo, hakuna mtu anani. Yeah, labu anaangalia huyu hawezi kutiba mitao, huyu hawezi kutemba mawe, hawezi kuchukua simiti.
He faced rejection after rejection, often crying when people refused to hire him. But one day, after another string of rejections, Joseph found himself wandering near a construction site where men were busy carving stones.
Nikuwa natembea tu kwa wazee wakichonga mawe, nikaketi hapo, naangalia, nikaona hai.
Intrigued, he decided to sit and watch, hoping to learn something, anything that might offer him a lifeline. For hours, he observed the men at work, their hands shaping raw stones into works of art. He felt a spark of hope igniting within him, a hope that had been buried under layers of disappointment and despair. Despite his disability and lack of formal training, he was determined not to let his downfall shape his destiny.
Nikaanza sasa, hapo ndipo nilianza. Nikaenda nikatafuta kachuma. Nikaenda nikanunua, ilikuwa ni kama 50 shilling. Nakumbukanga nilipewa na mtu. Nikaenda nikainunua na nyundo nikapewa, nikaenda kununua nyundo kama hii.
His hands, unaccustomed to the tools, fumbled initially, but his determination never wavered. He spent days practicing, and slowly the stones began to take shape under his guidance.
Baadaye nikiona nimejua kidogo, naenda ninauliza, nikaanza sasa kupiga, ninapata karibu kama 80 shillings kwa siku hivyo.
This turning point was the moment Joseph refused to be defined by his limitations. Instead, he chose to redefine his future, turning his tragedy into a triumph of spirit and determination.
Baadaye nikaanza nikizoea, watu wakaanza kunipenda. Na nikienda kazi, kufanya kazi, nafanya nikiwa nimejitolea. Babu nisipofanya kama nimejitolea, huyo mwingine hata nipea.
While there are policies to support persons with disabilities, such as Article 57 of the Constitution, which addresses access to information and inclusion, these policies are often not implemented. This gap exists both at the government and community levels. This podcast has also been made possible by The Star in partnership with Women in News, Wanifra, a story by Purity Wangoi. My name is Mark Gitau.